o histoire wiga deftere Allah, o histoire haali fi piji duubi to ɓaawo, ta yimɓe aduna ɓe boni a bete, goto hakkunde maɓɓe ta yiɗi Allah. Inde makko ko Noa, e Allah wi Noa wi yimɓe ɓe mi faala nelde ñawore mawde si wona ɓe tuubi, mi nela ndiyam kewɗam ga aduna fof ɓarti ko ɓe bonɓe. Wiɓe no ɓe tuu on tuma Allah haalani Noha no mo moƴƴi laana mawka, awa Noha fuɗɗi moƴƴinde laana ka, embo haalani yimɓe toujours fiɗam ndiyam garoyo jam, ɓe ƴonimbo tigi ɓe jalimbo. Kono ɓe goni to junubaji maɓɓe tan. On tuma waktu o foti Allah wi Noa, ɓamɓeyguma fof e naatin to nder laana ka, ɓaŋŋu debbo e gorko to hakkunde kulle fof ga aduna e fof naati to nder, e dillere mawnde waɗi toon. E on tuma Allah uddi damugal ngal, on tuma ndiyam ari toɓi toɓi a bete, e ɓe yimɓe to yaasi laana ka fof hulu, ɓe lukkito dow Noa, Noa uri damgal ngal, uri damgal. Noa jaabi ɓe, on tardi, ko Allah uddi damgal, on fotno naatude tawi mi haalani on. Awa ndiyam ɗam woni to aduna fof, e yimɓe fof maayi to ndiyam ɗam. Noa e ɓeyngu makko tan dandama to laana ka, maɓɓe ɓe maayani. O histoire giwɗo to deftere Allah ko haa en miijo e hoore men. E daare yimɓe hanɓe boni a bete, awa on andi hono ɓe foti bonde fenande e kampaya e guyali e fijirde maɓɓe fof, awa on andi hono ɓe foti bonde to jikkuji maɓɓe, ɓe waɗat jalan, ɓe kortat woɓɓe, ɓe waɗat galaɗi fi wargol yimɓe maɓɓe toujours, e ko junubaji maɓɓe woɗidiri ɓe he Allah. Allah ko laaɓɗo woni mbo añi junubu. Deftere Allah wi gite Allah laaɓi ha mbo wawata larde junubu, e Allah foti pinude junubu. Ñawore junubu ɓurat bonde waktu Noha, yimɓe bonɓe fof yahat jaygol iblisa. Hande Allah noddi on ha on gacca junubaji mon. Allah waɗi laawol ha yimɓe fof dandete. Allah okri Yesu Krist ha mo maayi fi enen fof. Jijam Yesu yaltinama to legal paltidiragal. Allah yafanto yimɓe siɓe gacci junubaji maɓɓe, e siɓe gomɗini Yesu maayi fi maɓɓe. Allah udditi damugal gotal ha yimɓe fof dandete, awa damugal ngal ko Yesu Krist. Ho faala naatude to ngal damugal to ngol laawol, a foti naatude to ngol laawol ha dandete fi ñawore aroyonde.